yekuti naweta girl wanga ini kwathu chikwa ine naweta kagalo pamene pa kumpanga ine ndini GGY Chicago mwana wa mngono ijo womalizira ndiye ndeta girl wanga ninakhala naye pa kumpanga paja masiku ambiri ndiye ndachoka yapo ninayenda ni msitara jabu mwanayo tidapita kuthengu kwa saka nyama nikakagaruka tukaja ndipo kagaruka aja kanatigwiriya nyama yaikuru kwa basi ndipuyo kongora yonona timafuta nkati tidapita nayo tidakaicheka titachekacheka tidatenga timatumbu tatu nkupasa apongozi watu kutati phikire ndi apongozi watu aja timatumbu tija adadya watimana ndithu pobwera kuja vidakapeza timatumbu tija vadya pomfusa mwana wanga jabu akamba timatumbu tija tiri kuta kuti tata sitidziwa titafusa apongozi watu ndi titafika yapo ndinamba kuwafusa apongozi tudola sala tiyange tidaambuye mpaka nyimbo kathu kuteri kuti tasitisema nyaza apongozi athu aja Garo wanga, tinapita subanji kanyama kathu kaja apongozi timatumbu siti mnatipasa kuti yai tadikirani kadafunda ndithu pamphika kali pomwepo kobe fida tuziwa kuti apongozi athu vatha ndithu kanyama kaja phu kosi tetete pamphika ndithu atidambo imbaso garo wanga ngamangae
amana matumbo apasango mwani walero kamangeni garo
tawapeza ndithu paja tona kuti apongozi athu aja sati pasa kanyama kathu yayi tabutenga ifi tidapita kuseri kuja dakapeza kumunthu kumpanda kuja wodwala ndiye titamfusa wodwala yuja hakamba ikubwanja kuti yayi sitidapezi zosezi yayi ndipida mfusa kuti kuliani kumpanda wodwalae
wodwala ndi amanena asinichirae endula kwa matenda kuli moto nkumwamba
tinamfusa haha watha kanyama kaji wopa matenda ndipo iwe ayi ndithu wochenjera ndithu iwe kanyama katha kuja wadya ndipo sopani anu tikukamba takuti ikukudandaula matenda ayi nzochepa koma ndithu dzi kuti kumwambakotu kuli moto waukulu ndiapo tinambo imbaso kuliani kumpanda wodwalae
wodwala ndi amanena asinichirae endula kwa matenda kuli moto nkumwamba
tidapita paje tinanena oh kanyama kathu kaje tendikasiyi tengutenga nyimbo yathu ni kuti tizipita chifukwa ife sopani tize nguvutika na akazi yawa ndiputi alekeri mwana wawo achitimanyazi chifukwa chaukwati watha ndiye ine ni jabu anini chikaku wamng'ono yuja tinachoka upita kuthengu kagalu kwathu kagalu kathu kaje dakamanga chingwe nukamangirira pamtengo pamenepo sopani tambaso garo wanga ngamangae
vamana matumbo apasango mwani walero kamangeni garo
tidamanga garo wathu yuja tinamika pamtengo uchokera yaposo sitipitasu ukaphanyamo kwapasati apongozi yayi timatikaphanyama timajiwochera tekha tikagawagawa kamwendo kayaka kajanja katike kapaja kinaka tikawochawocha ni mwananga jabu timadya bwinobwino kanyama kathu kale ndiye khasani bwino ife anthu woweta garofi ndiye ine chikako wa mng'ono ni mwana wanga jabu yapo lero sitipasa nyama apongozi wathu amadye timatumbu tamkati chifukwa maningi kukoma lekani kachitutumba kake kaja sukoma yayi tati nani ndithu nizindikira bwino kuti anthu onse aja amatakuona timatumbu tija tamkati safuma bwino yayi ndiye lero osakapasasa apongozi wathu aja kanyama kaja kamkati
yaindinde
chokera lero nakuchenjeza zani yapo ine ndini George Chikako wa mng'ono
ndi njawa misi mwana wa Mr. GG
inde uchokera yapo ifi tikuti salani bwino abambu otenga marecords tapita ndife a Chikako wa mng'ono
zikomwa anthu nonse.